Toti on the beat.
Call me Boss Don.
Kwanza nakumbuka ya zamani
yalotokea
peli niliporwa kwa mapenzi.
Ay, 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 ay.
Na wakumbuka wakina fulani waliokuwa wangu vipenzi vilizuka vingi visirani
na ugomvi wazi wazi
wa upendo kuni
His Excellency Honorable Joho, we love you.